da chati sedda der yimre de Bashiru Abubakar Yusbi wi'etende lomto der gimol seliwol
to nebbam famdi sappire kalne hal to bodam diam sappire kaldi hal kurori to famdi sappire kal kuro hal nyamnundu yimbe nane sey derle al hunde to yotti sige go sey dow illi yaadu to ummi tokkoyen gollawol do kobo dillen bornoyen gol toggol baawo do obo sey jogoden losol woɓɓe me'en bo ndikkata do ɓoggol nyallen yaadu kirtoyen yeyre bali njaami to ladde kuumi cangal kuugal suundu nde ngiimi mba'umi ngal leggal ton dow lekki eewo yiimi ɓe caɓɓal gooto e maɓɓe wiimi bawɗo pargal wiigo bani sey nanmi ko moy jali ngal kuugal allahu andi saɗi ngal leggal dow maagal mi hoɗi ngal caɓɓal geene e maagal ɓeɗi ngal pargal feetumi naa min yiɗi ɓernde de am jaali mi yonki huli ndu suudu ton wicciti bajereeru to nder ɓaade wonno ba dammugaaru to fattude nyaako wonno ɗum sifakaaru titiiji e heesɗi ba ndu heesuru nder maaru bo sey ngiimi kaɓɓol kelli.